Isomo rya 57. Yehova atuma Yeremiya kubwiriza. Yehova yatoranyije Yeremiya ngo abe umuhanuzi w'Ubuyuda. Yamusabye kubwiriza abantu baho, akababurira, bakareka ibikorwa bibi. Ariko Yeremiya yaravuze ati, Yehova, ndacyari umwana, sinashobora kubwiriza aba bantu. Yehova yaramushubije ati, ntutinye. Nzajya nkubwira ibyo uvuga kandi nzagufasha. Yehova yabwiye Yeremiya ngo akoranye abakuru bo mu Buyuda, maze amenere urwabya imbere yabo, ababwira ati uku niko Yerusalemu izamenagurwa. Yeremiya amaze gukora ibyo Yehova yari yamutumye, abakuru b'u Buyuda bararakaye cyane. Umutambyi witwaga Pashuri yakubise Yeremiya amushyira mu mbago. Yeremiya yamaze ijoro ryose adashobora kwinyagambura. Pashuri yamurekuye bukeye, maze Yeremiya abwira Yehova ati, singishoboye kwihangana, sinzongera kubwiriza. Ariko se koko yarabiretse? Oya rwose. Yeremiya yongeye kubitekerezaho, maze aravuga ati, ijambo rya Yehova ni nk'umuriro ungurumanamo, sinshobora kureka kubwiriza. Yeremiya yakomeje kuburira abantu. Nyuma y'igihe, Ubuyuda bwabonye undi mwami. Abatambyi n'abahanuzi b'ibinyoma bangaga cyane ubutumwa Yeremiya yabwirizaga. Babwiye abatware bati, uyu muntu akwiriye gupfa. Yeremiya nawe yarababwiye ati, nimunyica, muraba mundenganyije. Mvuga ibyo Yehova yantumye. Abatware babyumvise, baravuga bati uyu muntu ntakwiriye gupfa. Yeremiya yakomeje kubwiriza, abatware bararakara cyane. Basabye umwami kwica Yeremiya, nawe ababwira ko bashobora kumukoresha icyo bashaka cyose. Bahise bafata Yeremiya, bamujugunya mu rwobo rurimo ibyondo, bifuza ko azapfiramo. Yeremiya yasaye muri ibyo byondo. Hanyuma umugaragu w'ibwami witwaga Ebedi-Meleki, yaragiye abwira umwami ati, abatware bajugunye Yeremiya mu rwobo rw'amazi. Nitumurekeramo, azapfa. Umwami yabwiye Ebedi-Meleki ngo afate abagabo 30 bajye kuvana Yeremiya muri urwo rwobo. Ese ntitwagombye kwigana Yeremiya, utaremeye ko hagira ikintu na kimwe kimubuza kubwiriza? Muri Matayo igice cy'icumi 22, hagira hati, muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uzihangana akageza ku iherezo, niwe uzakizwa. Ibibazo. Kuki Yeremiya yumviye Yehova n'igihe yari akiri muto? Ni bande bagerageje kubuza Yeremiya kubwiriza? Yeremiya, igice cya mbere, 1:19. Igice cya 19, 1:11. Igice cya 20, 1:13. Igice cya 25, 8:18-11. Igice cya 26, 7:17-16. N'igice cya 38, 1:1-13.